Nawaza mbali sana. My feelings
make it.
Eti baby kweli usiponiona pumzi na bananana. Eti baby kweli unaumisi utamu bananana. Eti baby kweli sakando hivyo kwa nini twagomba nanana. Au ndo kweli tamu na chungu ndo raya kupenda nanana. Hawajui yo baby na unazonipa wapi unanishika na ndo maana mwengine sitaki. Hawajui na navyopenda sifa basi hapa vichwa mara najonga nipenda na unyaji. Nachotaka niwambie ya unanipenda dali au taki kuwa na mimbali bila mimi hawezi basi niambie niwambie wajue. Kauna nipenda dali usiku bila mihaulali miendo wako mpenzi basi nyambe niwambie wajue. Tunapendana
sokani tena penzi ni hadithi za siku nunu iwe kwenye furaha nyakati ngumu penzi ni maradhi nishikwe pumu nimekupenda we ashki majinunu usinificha dharani baby ni chumu mengine tu yafanye tukiwarumu akia Mungu wala yukini thurumu
bombo clutch
na nyonga ndumu. Oh wewe sitaki ni kukwaze usini kwaze tukawapa maneno watutangaze wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe
penzi kwenye kibaba lijaze jaze
mambo yakini kaba uniliwaze
leo tunemlenda kesho nyama
basi nambie niwambie kauna nipenda dali usiku bila mihaulali
bila mimi hawezi basi nambie niwambie wajue. Kauna nipenda dali usiku bila mihaulali
ewe mai mai mai
wangu basi nambie niwambie wajue.